sijitambui, sijielewi, amenizabana penzi lake, sijikumbuki, mimi hututi, amenifunga na nyororo, I'm so confused, going crazy, kiutani tani nishajipa, kuku, kichizi, kichizo mchizo nishazama, wananipata na kula na yeye, na lala na yeye, na amka na yeye, yani mini wake, wananipata na kula na yeye, na lala na yeye, na amka na yeye, yani mini wake, siko soko tena, nimenunuliwa, unipati tena, nimechukuliwa, siko soko tena, nimenunuliwa, unipati tena, nimechukuliwa, they see abracadabra, I'm feeling loved again, I'm young again, sina gaubaya, nimini wake na nisha pemba, nimechukuliwa, moyo ni mwake nimebeba, nimekubaliwa, nimini wake na nisha pemba, nimechukuliwa, moyo ni mwake nimebeba, nimekubaliwa, wanajipata na kula na soko tena, nimenunuliwa, unipati tena, nimechukuliwa, siko soko tena, nimenunuliwa, unipati tena, nimechukuliwa.